ixesha buka bonke ntanga bami bayawela mawuthathe ukubheka kusele mina ngedwa lashoni langa ndilindile ntshonga ixesha buka bonke ntanga bami bayawela mawuthathe ukubheka kusele mina ngedwa Sangap, yo se penini, besangene ngap.